Parliamenti yaisizza embalirira y'ennyongereza ya buwumbi 10,000 obwa siringi ng'ebula ennaku mbale bubaza omwaka w'ebyensimbi guno guggweko n'ekisanja ky'abakulembeze abalonde nakyo kiggweko. Minisita omubezi w'ebyensimbi owa guno naguli Henry Musasira agambye nti ensimbi zino zeetaagisa olw'okuvujjirira entegeka ez'enjawulo omuli emikolo egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga ssabbiiti ejja, okulonda kw'abassentebe b'ebyalo, enteekateeka z'ekikopo kya Africa Cup of Nations, okusasula emisaala gy'abakozi n'okuvujjirira ekkolero lya sukaali erya Achak Sugar Factory. Minisita Musasira ategeeza nti ensimbi zino zeetaagibwa mu bwangu ddala okukola ku nsonga zino. Wabula abamu ku babaka basimbidde embalirira y'ennyongereza eno ekuuli nga bagamba nti ensimbi eziyisibwa mu mbeera eno tezitera kukozesebwa bulungi. Baka munisipaali ya Kira Ibrahim Ssemujju w'enganda, Jonathan Odulo wa Erute South n'akulira oludda oluwabuzi mu Paalamenti, Joel Ssenyonyi, bategeeza nti embalirira eno egwana okugobwa kubanga ensimbi zize ziteekebwa mu bintu eby'enjawulo muli n'ekkolero lya sukaali lino erya Achak, wabula mpawo bibala birabika. Saba namateeka Kiryowa Kiwanuka ajjukizza ababaka bano nti gavumenti eyise mu mitendera okugereka ensimbi zino.